Let's hear something from another oldie. This one from an album I've played the heck out of ever since I had it years and years and years ago. It's an album of Afrisa International with Tabule featuring the guitars of Dino Vangu and Dr. Nico. Name of the album is Rochereau Volume 4, Ponce Pilate. We're going to hear a song called Resurrection. Then we'll hear some renditions of Tabule songs just recorded recently by Ferragola from his live concert Liponda. Coming up next after that here on Ambiance Congo. Here's Tabule.
Ikole fumani nzambe Molili mokotinga na miso na moni lokola likamwisi Baloba baseka bafinganga Baloba esila ponanga na mokili oyo Bongina emoko, soki mi pale baebi etikali lisusu sekelete. Onzambe tala likambo, na yoki lo sepa ebetinga ina matoye. Mote manyaso epasukinga ina kokufa. Dongo etani nzambe, Basoso baleli baneke pea likolo bala mwisinga na ndoto Bandeke bala mwisinga yo kanikambo niko Baninga batoni libanda bazali kolela yo lamuka Onzambe tala likambo Baninga na kuti libanda ndoka ya kotanga ye Baeba moninga malamu na tango ya pasi ye Niko abimi eke, kati ya mayo, nguya pona sekwa, ezalaki na maboko se ya bato. Niko abimi eke, kati ya mayo, nguya pona sekwa, ezalaki na maboko se ya bato. Niko abimi eke, kati ya mayo, nguya pona sekwa, ezalaki na maboko se ya bato. Niko abimi eke, kati ya mayo, nguya pona sekwa, ezalaki na maboko se ya bato.
Kale no kumuva mi lumu ndeu na kupingana kwa nituru lenye misiki ya ni sanke kuruji kumbushimai kukananga kuchikapa kulubumbashi kumiaji kumene titu lumuwe misiki mjiye kumpala msingwe ticha friza
Chitembus, temos que usar uma música a frita.
kele. Tango yo le kaki ma bele pe matiti mani mani mama. Amiye mama songi songali oba na la la pokite motema se kokanisa. Soroso ya mama o isinga koseka.
Ce qui est déjà basé sur l'idée qu'ils n'ont créé, mais soit Rosala. On a déjà sali. Ma père de la musique congolaise, le Veta Boulay, papa Rochero.
Amina Lulia, na positionna, yo ya teni a zelure. Amisi Marisa, ma mama. Mabele mpe matiti maningani Amie mama songi sangali yoba Na la la pokite motema seko kanisa Sobozo ya mama obo isi kakoseka Yotima na pasina solo la la nanie Nalibala koswane la kisa neboliko Yangana yo lelo eko bineto inana mama Abisi maiza Lelo nalalite pongi mote mambasi Nasalise kose la yoro sama Lelo nalalite pongi mote mambasi Nasalise kose la yoro sama Kupana sikidae Lelilelelelelelelelelelele Mina kupana sikidae Lelilelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel
Lona la lite poki monte ma pasi na sali se kose la yo sama. Yanga na yo lelo e komi na to inana. Yanga na yo lelo e komi na kotonga na. Lelo na la lite poki monte ma pasi na sali se kose la yo sama. Mama soki sangali lomba, la 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 poki te monte mase kokanisa. Sova soya mama ongo isika koseka, yo tika na basi na solo la nananiye. Nalibala koswane la kisa ne bolimo, yaka na yole loe komine to inana mama. Habisi Marisa.
Qui t'a lancé et bon mot de temps nana kolonga. Voilà, sérieux.
L'hiver est comme Kosila, Kasiozo mon anate. Kosako bomangana petit fait, Kasiozo y est batte, Poxa.
Tout doux soupe.
Teva Abra Matinu Boyokanga Serge Kapajita Peple Mozombo Boyokanga Iski Mbongo Remplace Nakabolimbo Nazana Bombengo Kasi Jiswe Paire
Adrien Lelo Namoni Mokongwana Yo Bolongwe
Kwa Saige Pio Papa
Liza Kyo
Maya Vivyori Kapea
Fernando, Gina Zakandi, la Grenoble.
Stone Kasangwe.
Gila, le couloir. Mon bonheur blanche. Si déplacé,
Michel
Wanjo, Aïe Pei de Gokao, Marie-France Martiala,
oh Vivi Lando, Milene Bokwala, Azuli Zulema, Mike Mizuza, Marie-Kele Miangu, Sylvie Cardozo. Jennifer Shock, Linda Dada, la reine Aminata, Jennifer Yo-Yo, Sandrine Dimata, Bebe Nito, Achel Moussouaïe, Jojo Abiba. Y'a fini autour du monde, hein?
Eddie Mustapha, Alpha Bokole, MC Trésor, Feribo, Feribo, Deborah de Bondes, Manolo Vaca, Moussa Nzunzula, Roger Mandelini.
Couple newer records for you there, a couple newer CDs for you. That last one from Abeba Liporto's 2010 CD called Lifelo Ya Mondele. We heard the song called Sukali. Before that, we heard Fer Gola singing Sorozo of Tabule from his CD, DVD combination pack called 50 Years of Congolese Music Concert Lipanda. Heard Ferragola singing a Tabule song. And before that, we heard Tabule himself, along with Afrisa International, singing the song Resurrection. Friendship Force International promotes peace through citizen diplomacy. The Friendship Force organizes overseas exchange visits that allow participants to stay with volunteer host families and experience life in foreign lands from an everyday life perspective not available to most tourists. The local club will celebrate World Friendship Day with a get-together at Mekong Restaurant, 6004 West Broad Street on Tuesday, March 1st at 6 p.m. You can learn more about Friendship Force and the exchange program and see what exchanges are planned by the Richmond Club at the World Friendship Day celebration or by calling 804-217-8007 or emailing cedwards34@verizon.net. or visiting thefriendshipforce.org. And this is Ambiance Congo on WRIR. I'm DJ Dowdy. I'm here with you every other week, every other Sunday, 3 to 5 p.m. Bringing 2 hours of Congolese music. Look for Greybeard and the other black music in this program, in this time slot, next week. And Greybeard will be joining me. He'll be on the air in about a half an hour, starting off the Motherland Influence, 2 hours of African Latin and Caribbean sounds right here on WRIR, part of your great Sunday programming. Follow that up with DJ Carlito and If Music Could Talk, music from around the world in every genre. So stay tuned for that here on WRIR. Let's hear another oldie. This one from Zyko Langa Langa from a CD compilation called The Best of Jine Fongje. You're going to hear the song called Bepe Ya Munu. go back to some new music. Here's something from Roga Roga's new CD.
Dieu a créé la terre avec plein de richesses. Mais l'égoïsme de la minorité fait que la majorité souffre de ce sens-là.
El
Shaddai,
Yende Asali Bikinanga,
Jésus de Nazareth,
et Asali Sakanga na tango ya
passé, l'homme de Galilée,
Sokina Zangi Soliso ya Sela Tanga ya go, Nakotika ya Jamais Kombote Malama na Pesa na ye.
Mon Seigneur lui porte la boue, Père Claveur Mondial.
Zambé,
Zambé,
Papa moko zala kili kondi ya fami mo bimba, fami na ye nyoso ilikia se na ye. Moto akwe ya malade solution se ye. Moko la sameti papa sali crise cardiaque. Na l'hôpital monga na lobi asi away. Likamba yako kamwa bande kopo yoka lisese Okumba zotwa papa na mordia famiye koti lo sambo De miniti ya pamba papa wana sekwite
Aleluya
ah, Zambe
Zambe yosali zambe ya manzame na mukilo yo
Abuwa
Yosali kolona sebatu nyama misi pemai Bola muna yo zambe zalaka na suka
Chedone mungi
Zika toku misa yo
Tire Ngasaki. Tokende.
Ba mama na batate. Wa kote bente na kwenyaka.
Frère Gabi de Kombi. Mano Mane. Pasteur Mbe Kolekaka.
Iya Manuele.
Sibula Izo Mbunda.
Itata Noa.
Sibula Izo Mbunda. Izo Mbunda.
Évangéliste Odon Eloa
Et Tata Brame
Sibula Izo Mukota
Et Tata Moïse
Sibula Izo Mukota Isol Kumana Kemo Yazami Isol Kumana Kemo Yazami Saye
Nono Sama Sidoni Ibombi Anita Ibombi Frère William Yukande
Et Tata Simon Kimbangu
Sibula Izo Mukota
Emilia Tayenda
Sibula Izo Mukota Isol Kumana Kemo Yazami Isol
Daniel Kabongo, Dieu merci Ngoma.
Apôtre Germain Deke,
Siboula Isomu Kota.
Frère William Branham,
Siboula Isomu Kota. Isol Kumana Kembo Yazami. Isol Kumana Kembo Yazami. Ça y est.
Le prophète de la nation, Nema Sikaten. Pasteur Ndoumou.
Adinabal,
Siboula Isomu Kota,
Yedata Ezaï,
Siboula Isomu Kota, Isol Kumana Kembo Yazami, Isol Kumana Kembo Yazami, ça y est.
Patricia Yoka, Laurent Mampassi, Aïsa Lengwala,
André Grenard Matoua,
Siboula Isomu Kota,
Général Sonny Kafuta,
Siboula Isomu Kota.
Parole, Louise Wano, Christ Moutika,
Denis Lessé,
Siboula Isomu Kota,
Apôtre Papa,
Siboula Isomu Kota,
Yesa Christou,
Isol Kumana Kembo Yazami,
Beno,
Isol Kumana Kembo Yazami, ça y est.
Bobo Adrien, Sislaine Kinwani, Carole Yanga, chef de
l'Université.
On Tell Me More, we tell you more. Artists ranging from personal finance.
I hope you're able to save more and spend more wisely.
To international affairs.
Although the issues in Zimbabwe are different to those in Kenya.
To matters of faith.
The fundamentalists that I grew up with, they weren't interested in world domination. They just wanted to be left alone.
So join us on Tell Me More from NPR News.
Weekdays, Monday through Friday, 11 a.m. on WRIR LP 97.3 FM.
And you are listening to WRIR 97.3 FM Richmond and Ambiance Congo here. DJ Doughty here with you, bringing you 2 hours of Congolese music every other week. The last cut was the new CD from Rogaroga, guitarist Rogaroga and the group Extra Musica. Name of the CD is Sorcerierie Kindoki. And the name of the song we heard was Jules Maswa. Before that, we heard from Zyko Langa Langa from a compilation of the best of Gina Ifonge, the song called Bepe Yamunu. Let's hear some more music from Congo Brazzaville, which is where Extra Musica is from. Let's hear something from Papi Ja, who's someone who was in Extra Musica originally. He's got a new CD called Sainte Trinité. And the name of the song we're going to hear is Bolingo Mokonzi.
Nzela ya bomengwe tonda mpasi kasi ya bolingo eleki mozindo KS Milambo bolingo mokonzi mama ngulie simba papa Golden de Ninel monsieur le maire Edgar Nguesso wapi mama Michel Ko Jean-Jacques Bayonne Espace Peignon et Paya Norbert Bokilo. Motema nange sali nango lome ya teo. Zambo toni sangwe bela bolingo. Eloko eleki motu ya na la vie. Keye se milambo. Loko la dese ya nzambe. Bizu mutandu. Oyo nzoto. Motema nange sali nango lome ya teo. Zambo toni sangwe Bolingo e lo quelle che motu ya na la vi che ese milambo
tombola mosta pele kibolingo na makasi Samson kwesa kita mo pe filista melibo so bolingo makasi silake botuna dalida
musungu Jean Paul
bolingo na biso bato complique moto kokabela motema ena konyokola yo oyo kani tene haponi yo potite miso emonaka mitema te eyebinde kolula kitoko ya elongi to nzoto
son excellence général ndenge puissant
nzela bolingo molai mpasi mpona kozwa kasi retunango nde mokuse ete nanu etani te yo wana otikinga pepe supu nalambaki na mese komi malili ngai likolo ya kanape telekomona maboko koza pene bashene nabandi kosomnole keyeswa zongi te
josetta lutete benga marine kimula
liboso mopepe ebetaka te o ata kwekweisi banzete suka nango sekoleka matata na bituma indissociable alamu nzoka na motema obombikanda ye lokola bayuda epai ya hitler basiekle koleka ata na paradis ata na lifelo bakolimisa ye te yoyininga makasi keyese na kamwe lokola de gole souvenir ya banazi nazali almonte
Nadege Linda, mama ya grâce Catherine.
Mon bon bolingo kokani na oyo ya nzambe. Le monde est tourné grâce à l'amour. Chacun s'incline respectueusement auprès de lui. Nos divergences amicales, malgré nos différences, cela ne nous empêchait pas de vivre ensemble. Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des hauts, il y a toujours eu des bas.
Pascal Keba
Milambo Songa
Jean-Paul Keba La Cour suprême de Papa Wemba Henri Wolf Lumière Yanzambe Mamadou Matsuda Chiquito Mouchachino
Nabandina Nakona Kozela Seo Zonga Nakoti Morumbu Ya Kozela Keyes Mila motala moye kausinga loposo Yoli susu oye koka usama ya mzoto Izo lele kiepele ila nga perfizion
Suprote ya balingwela naka sebi somba seoto Ebi koto sandi ibali Naka mwe koka mwa Nako miloko la voiture Balongo limotere Nako tika la karakas
Maman Faoussa Adenzuma, Miss Univers.
Milambo na sengi na ngayo mbongote, na sengi yo babijute, na sengi yo vilate. Kasi zongi selanga eteni na ngande na bikila, yango ne motema ye.
Ale awe.
Zongi selanga motema ho, Milambo zongi selanga motema ye. Na sengi se motema ho.
Kakale tombongo mabiala Oyoki, mwana oyo senzula
Mungo mwa balingwe mwiko yoka na poma pata mai Nilikolo, aleluya, mabasika ambula Esokola misema, ya bolingwe tondi mbindo Masumu ya balingo, eba kolimbi sama Ronkine zalate
Miseme ya biya Air France
Liboso zala kilibanga na maboko manga ye
Owe
Bonyo komi moselu loko la mbumi On reconnaît le vrai bonheur Après l'avoir perdu Esko soze la liboso na kufa si mabongo kanisa Na boi na kufa na munyongo na motema ye Losa bona nepa ya nzama Zongi sa mokili na tango ya damu na eva Tozonga na edeni Bambongo ya mokili, ya mwesi la valere, to bandela la vi a zero.
Maman Emilienne Lekunzu,
nasengi motema e.
Thomas Mungondo,
mwana nzamba zalaki dangere e.
bambate babomaki polikolo meya bolingo na ye abongonaki mokili keye setembete
Yannick Masamba Mawa
Tengi Motema o
Simplice Batsa
Bon aventure ngobo
Michael Ebina
Florian Yokono
Gotta say, I really like that CD from Papi Ja, Papi Ja Hermes. Nice CD featuring all kinds of wonderful artists, vocals on it. From Papi Ja, Bryce Malong, Papi Ja, Sole Wanga, Kenton Miasco, Elba Top, among others. And then guitars on that from Rigo Star, Thierry Mogrotana, Benico Popolipo, Zangilu, Fofole Collegien. It's a nice CD. That last song was called Bolingo Mokonzi from Papi Ja. Named the CD is Sainte Trinité. Gonna end the program. End up the program with another cut from Congo Brazzaville. This one from a nice old album from Orchestre Les People. From there's a couple of albums called Orchestre, just simply called Les People, and they have these wonderful pencil drawings on the front. This is the one with the children playing in the water. Swimming in the water on a cover of it, and it's a production Le Vadu LP. Then the song we're going to hear is Bimbeni. See you again in 2 weeks. Enjoy the song. Thanks for joining me today. Look forward to having you back again in 2 weeks.
Bimbeni nangai, tontonja. Elenge mobali ya poka Tala kitoko ya mwana mobali ye Kitoko ya botama Basi balula ka emilio Ka epesuwa epayo Na lobarien na kagi monoko Nokite ya kombo ya kai Atako toza liba mbala kama Molongo ya suka na nimi Otika niko seke kai Bimbeni mobali na poda Elenge mobali ya poka Tana kitoko ya mwana mobali ye Kitoko ya motama Basi balula ka emilio Nga ipesuwa epayo Na lobarie na kangi monoko Nokite ya kobo ya ngai Atako toza liba mbana kama Molongo ya suka na nimi Otika niko seke ngai Bimbeni mobali na pola Elenge mobali ya koka Tala kitoko ya mwana mobali ye Kitoko ya botama Basi balula ka emilio Ka empesuwa epayo Na
malobarien akangi monoko nokite akoboya ngai atako tozali bamba na kama molongo ya suka na lili otikali koseke ngai ebeni mobali na mpona We'll be right back.
soyo. Bimbeni barozi o mwana mama e. Mabali langa ya kala na tikate o soyo.
Bimbeni barozi o mwana mama. Morongo ya sukana nimi ngobo lingo pasyo.
Suka na ndimi kondima Otika niko seke angana bimbe ni mama ye
Bimbe ni barozi yo mwana mama Yanga na e pantalo na moka pa urobo lingo
Na kolo bari ya onga na kagi monoko ye Ako ya kobo yanga ipamba wongo mama ye
Bimbe ni barozi yo mwana mama Mbali na kaya kara na tika te osonyo
Bimbe ni barozi o mwana mama ye Mbali na kaya kara na tika te osonyo
Bimbe ni barozi o mwana mama
Osonyo
Olongo ya suka na njimi ngobo lingo pasyo
Olongo ya suka na njimi Otika niko seke yangana bimbe ni mama ye
Bimbe ni barozi yo mwana mama ha